Ngati mukundiva konse kumene muli mungochimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhalanso chimozimozi mosataya nthawi tiyeni timve mawu athu a siku lalero tiwerenga kuchokera pa Esther chapter cha 6 verse ya 1 mpaka na 3. Usiku ujatulo tidabwazikira mfumu niti abwele nalo buku lambili naliwerenga pamaso pa mfumu. Napeza munalembedwa kuti Mordekai adaulula za Bigtan ndi Teresi awiri adindo a mfumu osunga pa khomo amene adayesa kunthira manja mfumu Hazuero. Niti mfumu anamchitira Mordekai ulemu ndi ukulu wotani chifukwa cha ichi. Ndipo anyamata a mfumu akuitumikira ananena nayo sanamchitire kanthu. Musiku la lero tikufuna tiende pamutu woti kubwezeresa chimwemwe chobedwa. Tikumva uthengawu umene mfumu ya ziko akuti imango gudubuzika, imango tembenuka, osagona tulo. Ndipo chifukwa chosowa tulo inaitanisa buku limene mumalembedwa zambili la kale. Ndipo akuti akuiwerengera buku lija anaza zindikira pena pake, anaza mva pena pake akuti Mordekai anazindikira chiwembo chimene anthu amafuna kuipa mfumuyo. Ndipo mfumu inafusa kuti kodi Mordekai atazindikira zimenezi, kodi anamuchitira chani, tidamuchitira chani. Ndipo anthu ajanati palibe chimene Mordekai anachitiridwa. Ndipo mfumu inanena pompo pompo kunena kuti nthawi ya kwana sopano tiyenera kumuchitira china chake Mordekai, ndipo timuchitire chani. Ndofuna ndikuuze ichi, iweso nthawi yako yakwana nkutheka wakhala kuchita zinthu zosiyanasiyana zabwino, komano amene amakwezedwa ndi anthu ena, amene amapita pasogolo ndi anthu ena. Iweyo zako sizimaonekera, anthu samaona chabwino pa iweyo. Ndipo anthu amene ali ndi mdaliso wako ndikuyankhula musiku la lero kuti iwowo sapeza mtendere mpaka na atakudalisa mu zina la Yesu Kristo. Kwina kulikose kumene kuli chako, kwina kulikose kumene kuli mdaliso wako, kumene kuli mtendere wako, kumeneko kukhala kosowa mtendere mpaka na iweyo utatenga zako, mpaka na iweyo utadalisika mu zina la Yesu Kristo. Akuti mfumu sinagone. Munthu amagona pamene pali mtendere, pamene pali mtendere, pamene pali zabwino, pamene pali kothekera kwabwino, sungazindikire chimene chikusoweka, sungazindikire chimene palibe. Koma mpaka natulo titasoweka pa moyo wako ndi pamene uzazindikire chimene chikufunikira. Ndofuna ose amene akusunga ndaliso wako asoweke tulo mu zina la Yesu Kristo, mpaka nakazindikire chimene ayenera kukuchitira, mpaka nakazi ndikire chimene chili chako kuti mpakana akupase mu zina la Yesu Kristo. Iweyonso siku ilili ndilako, ndi siku limene Mulungu akukumbukira, akukumbukira mu zina la Yesu Kristo zimene zinali zako iweyo ulandira mu zina la Yesu Kristo. Nthawi zambili timapanga zinthu ndithu zabwino ngati mmene machitira Mordekai kukumbukira mfumu, kuiteteza mfumu, komano osalandira chimene chimamuyembekeza, osalandira chomwe chimamuyenerera. Ifeso tachita zambiri kulimbikira kunchito kwathu, tachita zambiri ifeyo kuchita zabwino pa nchito yathu, kuchita zabwino pa banja pathu, kuchita zabwino ndithu kuma business kwathu, kuchita zabwino muma families mwa kwathu, komano osamikiridwa, osapeza mtendere, osapeza malipiro, osalandira chimene ifeyo chikutiyenerera. Ndofuna ndikakuyankhule musiku la lero kuti weyo siku siku lagwana, siku lafika, lotu kalandile zomwe zili zako, iweyo uyamikiridwa, iweyo ukwezedwa, iweyo upasika chimene chikukuyenerera, muzina la Yesu Kristo, monga mene Mordekai anakumbukiridwa, iweso ukumbukiridwa, muzina la Yesu Kristo, kumene kulindaliso wako, kukalandi tuko panda ntendere, mpaka na iweyo utadalisidwa, muzina la Yesu Kristo. Tikamawerenga pa Danieli chapter 10 verse ya 13 tikumvaso akuti Danieli akuti amapemphera anali ndithu mu fasting anali mukusala chakudya akuti amafuna china chake kwa Mulungu koma Mulungu anamuyankha kale kale koma kuti akalandire ndaliso wake akuti angelo akundima anagwira ndaliso wake kuti Danieli asalandire akuti zinatengera ndithu pemphero la Danieli limene linapangisa angelo Maiko wa nkhondo kuti akapite akalandise ndaliso wa Danieli nkutheka naweso zako zangogwidwa pena pake ndipo ina kuzindikira kuti kodi chimene chingapangise kuti zako zikakhale poyera zako zikaperekedwe ndichani akuti Danieli amapemphera pemphero lako ndikusala chakudya kwako akuti kukapereka ndithu mphamvu kuti kumwamba kukapereke zomwe zili zako kumwamba kukasike ndi mphamvu kumwamba kwa kuvere chifundo kuti zako zikaperekedwe kakhale munthu wa pemphero pamene kupemphera ukapangisa kuti adani ako asiye zomwe zili zako pemphero lako likapangisa kuti omwe ayena kukuthandiza kuti ukalandire ndaliso wako akabwere nakuthandizira pemphero lako likapangisa angelo akapite kumene kuli ndaliso wako nakupasa chomwe chili chako ukakhale munthu wa pemphero kupangisa kuti zako ukalandire iweyo Mulungu upase kuthekera akupase ndithu chikhumbokhumbo chokhala ndithu mukupemphera mu zina la Yesu Kristo tikamawerenga pa Estere yemweyo Chapter 6 verse 10 tikumva akuti kwa Mordekai anauzidwa akuti mupangireni zinthu zabwino kwa ndani wake yemweuja anamuza kuti umupangire zinthu zabwino Mordekai zimene wayankhulazi akuti mpase Mordekai ndofuna uzindikire chimenechi adani ako azakukonzera tebulo lako la ulemelero mu zina la Yesu Kristo kena kali kose kamene adani ako anakonza kuti wewe ukagweremo agweramo okha mu zina la Yesu Kristo.